Ebyo nga biri bwebityo ssentebe wa Busimbi Rere mu divisioni ey'Busimbi mu Mityana Municipality basudde Ssempeke Musa asabye abazadde okukuuma abaana mu kiseera kino ng'abaana bakomyewo mu luwummula. Ng'ayogerako ne bannamawulire agambye nti abaana bajjidde mu kiseera ng'eggwanga lijjudde ebyobufuzi wamu n'okutega enseenene wabula n'asaba buli muntu alina omwana amukuume mu kiseera kino ekijjudde akatyabaga.
Tusaba abazadde abaana abo amasomero gabakuumye bulungi n'olwekyo nammwe abazadde abaana abo bakomyewo mu mikono gyammwe okumala emyezi ebiri mirambirira n'okusoba. Naye tusaba abazadde batukuumire abaana, tuli mu biseera bya nseenene, enseenene zirimu emize, enseenene zirimu okukwata abaana, enseenene zirimu abaana okubulira mu nseenene n'ebirala n'okwonooneka. N'olwekyo tusaba abazadde bakuume abaana nti mu biseera bino eby'enseenene ababbi beetala ne beeyambisa akakisaako okuba nti waliwo abasula ebweru abamanyiddwa n'ababbi nabo ne beeyambisa omukisa ogwo ogw'okubba. Naye ndabula abantu naddala ku Busimbi Railway okulaba nga batuyamba obutajja kwetantala kubanga buli mubbi gwe tunaakwata tujja muvunaana.